Selukubeke njalo baba. Kusele mihla yonke ophila wami. Owe owe dona manje. Okungipha kulolonke losizi. Sungalibali, sungangikhohlwa. Ngithwale njalo baba. Lapho khona baba ngacela. Sungangilibali ngangenye ilanga. Angikhoni ngokwami, angiboni ngokwami. Yovula amehlo wami, usuke konke umnyama. Sungikhusele, suhambe nami ngendlela emnyama. Loma njalo mangikuqa ngedolo. Sungakhohlwa nami.
Sungikhusele, suhambe nami ngendlela emnyama.